waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mida Victoria oo gaartay tiro taariikhiya marka laga hadlayo xanuunka coronaviruska. xisbiga dimuqraadiga Mareykankuna waxa ugu baaqay madaxda xisbiga jamhuuriga inay aqbalaan in doorashadii madaxweyne looga adkaaday. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in nidaam la doonayo in dib loo furo xadadka u dhexeeya gobollada kala duwan inta ka horeysa ciidda Christmaska ay ku heshiiyeen dhammaan gobollada dalku marka laga reebo West Australia. Heshiiskan oo hore loogu gaaray shirkii golaha qaranka ee u dambeeyey ayaa sidoo kale waxaa lagu ansixiyey nidaamka ama siyaasadda tallaalka COVID-19. Shirka golaha qaranka oo maanta oo Jimco ahayd la qabtay ayaa sidoo kale waxaa looga wada hadlay sidii dalka loogu celin lahaa dadka Australianka ee dalka dibadiisa weli ku xaniman. Mr. Morrison ayaa sheegay in kastoo hubinta dadka Australianka ee dib dalkooda loogu soo celinayo ay adag tahay, haddana awoodda dalku uu leeyahay inuu dadkaasi soo celiyo hadda la kordhin doono, iyadoo Victoria gobol ahaan hadda ay aqbali doonto diyaaradaha caalamiga inay mar kale ka soo degaan. Dhanka kalena ninka saantiistaha ee ugu sarreeya dalka Dr. Alan Finkel ayaa golaha qaranka waxa uu u soo bandhigay nidaamka ama dib u eegid lagu sameeyay nidaamka dabagalka iyo maaraynta marka xanuunka uu dilaaco. Ninkan saantiistaha ayaa sheegay in inkastoo shacab badan oo Australiana ay kalsooni ku qabi karaan nidaamka dabagalka xanuunka ee dalka hadda uu leeyahay, balse loo baahan yahay inkaasi uu noqdo jiida labaad ee difaaca oo laga hormariyo, ayuu yiri in marka horeba laga hortaga xanuunka oo la isku dayo inuusan marka horeba dilaacin. Victoria ayaa ka gaartay meel taariikhiya dagaalka ay kula jirto COVID-19 kadib markii laba asbuuc aan laga diiwaangelin wax kaysa oo coronavirusa. Taas ayaa celceliska 14 maalmood gaarsiisay ever cases ah, taasoo ah markii ugu horreysay laga soo bilaabo bishii Febraayo, iyadoo 3 qof oo keliya ay xanuunka hadda qabaan gobolka oo dhan. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in dadka badan 12,000 oo reer Victoria ay iska baareen xanuunka 24 saacadood ee u dambeysay. Sidii uu faafku u bilowdayna, waxaa xanuunka laga baaray dad gaaraya 3.4 million oo qof. Waxaan arkay tirada dadka isbaaray asbuucan, runtiina aad baan ugu farxay. Waana arrinta furaha u ah inaannu kaysaska xakamayno, mana aha inuu maalin kasta eber noqonayo, ee waa inaannu tirada ugu yar ku xakamayno si aanu u joojino faafka caabuqa, ayuu yiri premierku. Talaabada xigta ee lagu qafiifinayo xanibaadaha saaran gobolka ayaa la filayaa in la shaaciyo 22 November. Baaritaan lagu hayo eedo dembiyo dagaal oo ka dhanaa ciidanka xoogga dalkan Australia ee kasoo dagaalamay Afghanistan ayaa qaadan karaba la yiri muddo 10 sano ah in la dhammaystiro maadaama ay tahay hawl adag. Dowladda Morrison ayaa aasaastay xafiis gaara oo soo baara warbixin lagu eedeeyay ciidanka dhacdooyin dhacay intii u dhaxaysay 2005-2016. Waxaa lagu eegayaa baaritaankan 55 dhacdooyin kala duwan oo u badan arrimo la xiriira dad si sharci darraa loo laayay iyo dad si arxan darraa loola dhaqmay. Wasiiradda gaashaandhigga dalkan Australia Linda Reynolds ayaa sheegtay in dadka warbixintan ay saameysay la siin doono taageero dhanka sharciga iyo mid bulshaba. Shaki igama jiro inay tahay arrin adag oo dhibaato badan u keenaysa dadka warbixintan ay saameynayso, gaar ahaan dadka nugul iyo kuwa khatarta ku jira, ayay tiri. Baaritaanka gaarka ayaa lagu eegayaa arrimo la xiriira dembiyo lagu sheegay warbixinta, waxayna aruurin doontaa cadeymo haddii dembiyo dadka qaarkood lagu helana waxaa loo gudbinayaa xeer ilaaliyaha guud. Cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Queensland waxa ay sheegeen in wejigii koowaad ee tijaabooyin ay ku sameeyeen tallaalka COVID-19 lagu ogaaday inuu yahay mid ammaana, dadkii lagu tijaabiyeyna jirkoodu uu u dulqaatay, balse ay jiraan waxyaala yaryar oo falcelis aan fiicnayn ah. Baarayaasha ayaa sidoo kale sheegay in tallaal ay sameysay shirkadda CSL ay ka difaacday jirka caabuqa si ka fiican sida dadka xanuunka hore uu ugu soo dhacay oo ka soo kabsaday jirkoodu isaga difaaco. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee dalkan Australia, Greg Hunt, ayaa sheegay in tani tahay tallaabo kale oo rajo leh oo loo qaaday yoolka ay dowladdu ku doonayso inay shacabka tallaasho inta ka horeysa dhammaadka sanadka soo socda. Dalka Mareykankana, xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa lagu booriyey inay aqbalaan natiijada doorashadii madaxweyne, ayna u istaagaan inay wax ka qabtaan dhibaatada COVID-19 ee dalku ku jiro. Hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in xisbigan ay siyaasiyan isaga soo horjeedaan looga baahan yahay inay dib ugu noqdaan wada hadalkii lacagaha lagu caawinayo dadka oo gaaraya dhowr triliyan oo dollar si loo gaarsiiyo, bay dhaheen, dadka aadka uu saameeyey caabuqa ama COVID-19-ku. Afhayeenada aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa dhaliishay waxa ay ugu yeertay riwaayadda madaxweyne Donald Trump uu ku diidayo in Joe Biden uu doorashadii uga adkaaday. Mareykanka ayaa dhimashadu hadda waxay ku dhowdahay 200,000 oo qof oo u geeriyooday xanuunka COVID-19, taasoo ah dalka ugu dhimashada badan caalamka. Dhanka kalena, gabar Soomaali Australiana ayaa loo diiday in laga kireeyo guri iyadoo lagu yiri dadka madowga kama kireyno. Saadiya Maxamed ayaa waxaa lagu yiri kaa kireyn mayno guriga maadaama aad madow tahay. Hadda waxa ay ka fiirsanaysaa inay dacweyso shirkadaasi, iyadoo intaa ku dartay inaysan garanayn inay weligeed dambe shirkada guriga kireynaysay ay mar dambe isticmaali doonto. Gabadhan oo 18 jir ah ayaa qorsheynaysay in iyada walaasheed iyo gabar kale ay guri ka kireystaan applicationka Airbnb loo yaqaano, iyadoo doonaysay inay u dabaaldegto dhalashadeeda, balse waxay sheegtay in aysan arintan aamini karin. Waxaan hore u sii bixiyey, ayay tiri, kala bar lacagtii. Haweentii guriga lahayd ayaa iisoo jawaabtay dhowr maalmood kadib. Haweentii guriga lahayd ayaa u sheegtay Sacdiya oo ku tiri, haddii aad madow tahay naga raalli ahow, kuma qaabili karnaa ma guriga kaa kireyn mayne. Fariintaas ayaa ahayd mid Sacdiya madaxa xanuujisay. Ma qaadan karno arintan, ayay tiri, waa cunsuriyad cad, gaar ahaan waqtiga lagu jiro. Waan idin dacweyneynaa, ayay qoraal ugu jawaabtay shirkadda Airbnb. Laakiin Derek Nolan oo u hadlay Airbnb ayaa u sheegay SBS in ujeedada shirkaddu tahay in la abuuro duni cid kasta ay si siman wax ugu leedahay. Takoorku ma aha wax la aqbari karo, ayuu yiri, boosna kuma laha bulshadeenna. Haweentaasna waanu ka xirnay akoonkii, waa haweenta guriga kireynaysay, waana sii baaraynaa arinta. Airbnb waa app qof kasta oo doonaya inuu gurigiisa caadiga ah sida hoteelada u kireeyo waqtiga uu rabo ama qayb ka kireeyo dad kale. Airbnb-na wuxuu isku xiraa qofka guriga leh oo kireynaya iyo kan kireysanaya. Waana shirkad aad u weyn oo caalamka oo dhan ka jirta.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.